テーマデモプロダクション、
twako yebigambo fe twagala mibimba ayimuka ayimuke, lwaki gotula nga teffe tetutudde ayimuka ayimuke, babeera mukyala mumini agamba ayimuka ayimuke, noe Masaka mukyalo ku kinyanya kya Ssuuna ayimuka ayimuke. Wachisi kyenjagala mumumanye fe twazedda, tuli miti mito kibira tugumeza ambad, tukuwa miziki tetupinga tukuwa bidongo tetuzala wambad, bayaye bagato tebatusobola nebojane gali fe tujizikiza. Twako yebigambo fe twagala mibimba ayimuka ayimuke, lwaki gotula nga teffe tetutudde ayimuka ayimuke, babeera mukyala mumini agamba ayimuka ayimuke, noe Masaka mukyalo ku kinyanya kya Ssuuna ayimuka ayimuke. Endonge konkona temanyi nyukiriya, abaze fena kati tulikiriya, salute vivanikiza nti amekomanda akajiwa kasamba. Bafude fude 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 fude, tuba fude 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 fude, bidongo bikuba na bama kude babi kude, eno muchidongo luji nzendu gade. Twako yebigambo fe twagala mibimba ayimuka ayimuke, lwaki gotula nga teffe tetutudde ayimuka ayimuke, babeera mukyala mumini agamba ayimuka ayimuke, noe Masaka mukyalo ku kinyanya kya Ssuuna ayimuka ayimuke. Endonge konkona temanyi nyukiriya, abaze fena kati tulikiriya, salute vivanikiza nti amekomanda akajiwa kasamba. Watch this, kyenjagala mumumanye fe twazedda, tuli miti mito kibira tugumeza ambad, tukuwa miziki tetupinga tukuwa bidongo tetuzala wambad, bayaye bagato tebatusobola nebojane gali fe tujizikiza. Twako yebigambo fe twagala mibimba ayimuka ayimuke, lwaki gotula nga teffe tetutudde ayimuka ayimuke, babeera mukyala mumini agamba ayimuka ayimuke, noe Masaka mukyalo ku kinyanya kya Ssuuna ayimuka ayimuke.